Young City Music. Huh. The arrows in the barrel.
Yes.
Hey, D.
Yeah, that too.
I'm a TV guy, pick on the fire. Hey. Mala mina kwampa jama baya. Yo mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Te sana. Te sana.
Ma. Yo mbogosh.
Yo mbogosh.
Te sana.
Te sana.
I'm a TV guy, pick on the fire.
Hey.
Mala mina kwampa jama baya. Yo mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Te sana.
Ma, you am bogosh.
You am
chance.
Listen,
ma, money am bogosh.
We say memo di makeup. Fule shinkanta mona veipu. Wale kumonanga mukavene. Kuya ne idi bweka diabo bene. Ibila bashile chamu sana. Pausa shiwe ni mokwana. Walangeta wawa boringi. Hama baye fio kwa mpana company. Konto kapona chimwe mwedazi. Hama kaisi wapange busy. Happy ne wakafye heliashi. Dawa chita mebala kenyashi.
Ama jive type kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya.
Yue
mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ama jive type kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya. Yue mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Mone mbogosh.
Tupokozi ifimbile funyako nensalu intu ifimbile fintu feyonge mipokozi. Kumbali teta ipininga mulete la kumpai. Ya mulenge langandi limuka. Kasunselo nomba nati limukanga. Apita nimpanga ila pili mukanga. Aseka maindala ila pili buka. Teka nyamami panoni palukuta. Bimpwene kelo nomba nalukuta. Pantu bokozi structure na pude. Fifimbile kwa tichumbu paluputa.
Ama tive type kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya.
Yue
mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ama tive type kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya. Yue mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Guess it's that
make it. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Mone mbogosh.
Mami pa dance friend niwe killa. Efole sana kwa niwesa killa. Ale konta ma then bounce. Buku nyenu meyo then pause. Ii wampanga muti overdose. Nimenish wampa kwila. Majuna wampa kalo kwila. Madam tayende kenga na chelwa. Yopo kosi lepe nyama bosele. Chikanga munu mabaku kosele. Lando fole nwa duku donsele. Dwe king olu pia duku bosele.
Ama tipe kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya. Yue mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Ete sana.
Ama TV type kuno tufuaya. Mala mina kwampa jama baya. Yue mbogo shinkani pabusash.
Yaba.
Kushana chikokosh. Mone mbogosh.
Mone mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Yue mbogosh.
Yue mbogosh.
Ete sana.
Ete sana.
Ma. Mone mbogosh.
On the beat. On the beat.
Young Gifted.
Exclusive from
Chance. Tete Mephis.
Slide Temu no. Guess they're mating.
Ready, ya dadu.
Washi bubu, washi mama. Big money badu is shine up. Kopti, DJ Smart King.
LV,
DJ Chilas.
Ice, Ronaldo, DJ KG. Wagaza, Slacks Label OG.
It's another TM production.